alright, alright, alright. Netano kikosi. Atuchekeshi.
Abe Netano.
Namba kiatu.
Haya, 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 right here.
Haya, 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 haya. Ha, 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 ha. Chaka kwa chaka.
Ush. Ush.
Sababu
Potifar
Epa Sopa Wala
Izio Eka Kulu Emwa Chapote Izio He 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 Eko ni Haba Usio Emu Kwa Taniwi Epa Sopa Sio
É chunky supplier, é supplier.
Once you mush you, once you mush you, once you mush you. Haya 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 haya.
Welcome Tanzania. Manyota West, kuzi manyota monyes, kasha pandisha,
monyes, kasha pandisha.
Official music, baby.
Ana force kuzi manyota West, kuzi manyota monyes, kasha pandisha,
monyes, kasha pandisha.
Puta West, kage double killer on the stage, new cheese. Wana go killer, nuke se pegi toni dis. Watu mi message, message na kiss. Mi dola meja kwenye begi, mi pompe meja kwenye begi, mi tumwe meja kwenye begi. Pame pesi wani kero futaishi Kone na vyo mboka ushe wani Kapikeji kone kipandesha mashetani Na mtoto atumwe dukani kama vipi njoni njoni Tulu keskifani keskifani Na mkota bless Ata kama chawe na vana soka sinye pesi Kufanya mina kufanya sio kesi Na wakenta longi mina akanya tu Asna chanya lazima zita putana tu Asna chanya lazima zita putana tu Mapate mwe mapate mlafiki 21 Tunilatima wate chema lafiki 21 Tupaka tuchunguza ntupeleleza Tucholane mwisho ni Caribbean Kaje na ote mwakian Itapigia show Caribbean Chafu zangu zote ntia Bado na somala man kikifan Washafana ukia sana sasiji kwa jirigia Sasiji kwa jirigia Chupi na wala sinabaya na onata wana nishukia So chuki mila penta na penta Cheshi nao miaka ludi miaka neta na kilasi kwa kalenta Nona poa kisha sema so lazima kila mtu kujue sima Shepo gana yonekani pato jibinue Washampa kunchaji wanatama nani uwe Shuko ni nataji wanatama nani buwe Tadiso nyotia wanatama nya Tadiso nyotia nafagiri na pepea Tadiso nyotia wanatama nya Tadiso jilas washampa natukerea Mamba ya natuombea Wasikama nenta longi sori Loto sipatika ni matupa mtipori Sone kane save girls inkatiwa unatujisiki So kweri bado na rinda CV Mimbado na zidi kuinspire Kizazi chaja kaya tumekumis Tafibaya tukisema tumekumis Marim takwim Shure saka takiba oskwis ya kuna warim Memu kwa kibes titajenka miskiti makanisa na mashure Watoto tasoma bure ya timata kula bure Sababu wanatia na kizazi kisije kikakamia Mwako mwisho Masalamu zafikie wale otana nikubali Mana nimetoka mpali siyo story Siyo story Misiwezi kwa saa unataka mabati karis na abari Matupa mimtupori Tawana semana zikubali floza Floza Sampona na kanyagi ya jinala Jinala Wana semana zikubali kasiza Kasiza Sampona na chalazia Tweche Tatiso jilas 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 Mago Tuala Tweche Nampeta kweri Sometime nesi kama mapensi ya totoni Mibado mtoto Mibado mtoto Nampeta kweri Sometime nesi kama mapensi ya totoni Mibado mtoto anasema Tanta papa Tweche Tweche kutu nishai mina kupa natural. Mina kueshi mkota tumetoka. We utaki gari kari nyupa kari tempo kari. Mina we lote tujifinchari. Lote tujifinchari. Maybe wajafata mari. Umefata mapensi nto mana mtu atari. Mina kupenda. Mina teka ni kuwenzi unians. Nantare stashi nto kwento mapensi. Tutye, tutye. Weka pose. Niko pige picha niko tupie. Story niko sifie. Kishori kusua kama mdori. Mashabu kama kachori. I should become a toy. Yeah, I shall. Yeah. Mana force kushushanya tower west kushushanya tamonyes kasha pandisha onyes kasha pandisha that is a deal
Stone of Rich Culture,
the Tony Jesus,
CS Gang,
the Gucci Wizzy,
Lego Maskani ya Taifa,
Wafalme wa Kameruti, Banjambili, Kunduchi, Epostia, Tasisi,
Chunky Supplier, Supplier is Scary.